Hey ndoda man. Ngikafele ha. Ngiyazela man, ngilambile. Vula mlomo ha, don't talk when you eat na. Vula mlomo, vula mlomo.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navokula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lori, phantom, tulia nunua gamtoni. Baby ya uoni, wangenava kupeneza uoni. Na hile Gucci, hile yondali, itoe kwenye enga phone. Leo eyes on me, na nilivola moto uoni. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe, leo tunakula kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe, leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe, leo tunakula kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe,
tunakula kuku, kase kuku.
Hadi bada oniwe,
tunakula kuku, kase kuku.
Hadi bada oniwe,
tunakula kuku, kase kuku.
Hadi bada oniwe,
tunakula kuku, kase kuku.
Hadi bada oniwe,
si tunakula nyama ila hatunyamazi. Tujoje sisi kama watu wa kazi. Tukiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, saa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana ukajifanya nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina hadhi, matunda niluvuna nina nasi. Dumana sina wasi, mina kula kuku. Na sina duku duku. Nachofanya marufuku, talala mahabusu. Bibi yote nkikunyeza nani busu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudi wanawake wanuliwa kama kuku. Marinate, marinate, marinate. Marinate, marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku.
Tunakula kuku, kase kuku. Kuku, hadi bada oniwe.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oniwe.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oniwe.
Tunakula kuku, kase kuku.
Kuku, hadi bada oniwe. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hapo navokula pamba na baby, waga wana tushanga, wana tushanga. Ile lori, phantom, tulia nunua gamtoni. Baby ya uoni, nganava kupeneza uoni. Na ile Gucci, ile yondali. Itoe kwenye enga phone. Leo eyes on me. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe. Leo tunakula kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe. Leo tunakula kuku, 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 kuku. Hadi bada oniwe.